degmada buur hakaba ayaa laga daafuray wajigii labaad ee olol nadaafadeed kaasoo ay si wadajir uga qayb qaateen maamulka dhalinyarada degmada ujeedka ololahan ayaa ahaa bilic soo celintii nadaafada degmada in si wadajir looga wada qayb qaato gudoomiyaha degmada buur hakaba ibraahin maxamed ibraahin iyo xukaayaha dawladda hoose ee degmada buur hakaba cali xasan cabdi ayaa si wadajir uga waramaya ololaha nadaafadeed
lama boqol shaqaale ka shaqeeyaan kulli hadda ka baadana shaqaalada la kordhiyey dowladda hoos oo shaqadan abaabuliyeeda uma hasanta may baasiin lahaa degmada buur hakaba bacyaal iyo fuustiyaala xaafadaha horti oo la dhikee may baasiin lahaa degmada buur hakaba may baan sheegane hal qashin oo xaafad hadda ka baada horti ayaala dowladda hoose ka la xisaabtamaas may arago kur qashinka alaabta la kiinshaani iyo ku shubaas shaqaalaha oo nadaafadda ka shaqeeyaan bamishaara layin walaayse adduunka bilaawato waana shaqaalo laha kordhiye siin lahaa dowladda hoos amar shaqaada qashin meel kal walaan qashin aysan hadda argahaytan cudura laka qaade walaay hafaayada walaay qashinga magaaladii dhadkee laka deediyahay walaayse adduunka bilaawato buur hakaba horumara deerti walwal baan diyaarsanyin may larahayse qashin hal shay idi hortiya laka araga ganaahi ka dhiya walaayse adduunka bilaawato id hortiya qashin laka deedi kurmale bii wasag laka deedi kurmale meela dhigaasan alaabti lasiinshaanya ku shubaasan weelalka langa taragalaya ku shubaasan shaqaalaha mayba lahaa heraaban kasta dowladda hoos iyaka la xisaabtamaase
ololahan ayaa door ka qaadan doona dardargelinta howlaha nadaafadeed iyo horumarinta adeegyada bulshada ee ka socda degmada buur hakaba